Yeah. Settlers Dayeni. Itatekova mzee. DJ Press kwenye intro.
Nijitrizo na kupa reason ya kurise from the kitty. Kwe mtaani au committee, dig the hustle, nishago commercial. I see the future na sell faster, come up your rock na kill the show. Hollywood wana ni die, but na keep it real, for my hood ni holy. Even though still flow, see it kabu gati viron. Wale wali make it ni MCs wako on payroll. Si lazima ni kai kwa ofisi, no nishike naughty. Talent itanilisha, hata I cost machozi. Nimeachilia hardcore na go floppy. Na rhymes iko soppy, tabidi MCs wame ni copy. Ni Claude na Bobby, represent. Think ikosi, maintain your jiko flow. Ni dance sama jiga low. Wakizidi itabidi wame get physical. Wakae fiti choma flashback. Kamera za movie usha kwa celebrity. Labda Vin Diesel no stare ya hustler. Try beats bila diesel. I see the future.
TV, wanadai kuni capture na ma TV, ma camera, ni hard coke, kamisaidi era, wana copy mystery zangu katera, in fact, wameni bite katera bite, wakidai tight, niko pop light, juu ya moody, hizo niko moody, professor bila tuxedo, ni biro speedo, sina ofisi kwa plaza gido, uliza boy wangu mido, nina attitude ya maskini kasongo, na tiseki makasi, emba muro na kasi, emba kasi, na bless wazi, highway zamba gazi, isitwa na nita Madini mwenye kipaji Niko out of order uliza judge Niko out of order bwana Ati ati wanataka kuchika ro bwana Out of order ya atwezi kubari kabisa Chika ro, ati chika ro
Ipenda, wakiona kikosi, wana read the danger Na wabless kapa the Christmas After nime wadispass, yo multitude Ita drop ka altitude
Kukubali wana magnitude Wezi maji, maji, maji Nika wako maji, MC to the rear Kikosi wako here, wana lia matia Nika FX elegas, sina fast Na chuanda kampas
Fast ama last, rap na ilast Pika bay no die class, crash ka glass Kiwa rhymeless, speak shit itakuwa accident Ini territory ama jawbreakers